yande joni tan min ta chapan tati studio kalangu habaruji e fulfulde korja woni modon do leydi niger nyaw cholera don nino heewa sanne yaade region warde region hande min jaran on birni kon region mo tawa commune lati don endan nawala ka heewi sanne fa pamino on bi yara noni on horebe region mo tilabere aljumarnde wonno ko be kokki lawol moteje ka e joy moteje fu winde andite fa woda tiagal ko be kokki lawol moteje yilo nokku fu to hani yaade yesede min kalna on hala majju yewtal men pinna hande dartna filla nyalaane de chapantate lewru uttudu enda ko wattele duniyaru fu e do fi himbe dilloobe lalla lay lalla himbe mudun en CICR fedde favotobe de duniyaru dar fa bede hali hala majjube bi no wajje bi do laami be le den endan faama no himbe be endan lati kanjum do nanan dum ele yewtere men pendi no gol enda men suma na amadon ko janganton habaruji di endan ni e fulfulde yorno biirno men do filla ko darto nyaw cholera e leedi men Niger do endan do nina yara yeso no yara yeso no welda himbe dum ko nan waddi ko hono yottaade no ge jene lewru utto département mo Birnin ko ni region mo tawa no ni wadi ko watta himbe hemre e chapande jeno e nayo ko hisa ko nangi cholera o endan no ge jeddu kanyum woni ko cholera o wari dum wonno ko fawar joni hono keddo loktorotto endan konninde enan biteddo Ousmane Abdul Mumuni o andini bande min Ousmane Moussa Arzika
jusqu'à la date d'hier
fawar de kenga himbe hemre e la sojina e sappo e nayo ka en goni limtabe be cholera nangi himbe laso e jeddo mayder ma dima odu duudi ko waddi du o duudi kan woni rafi jabol kollitoje de min gadan himbe min kali no nyawgu wangirto fu min biidu himbe gadde loktorore nyawte do ko yawi amma himbe do tanaki kollitoje amin de enda sey be jodo wuro e bi'a be tafa nyawtibu to de himbe nangaydu rabu bu jali wada sembe nino wada bon ano ir no gi ir kondi undu woni komin nanay beldum mun handen hawtidade Médecins Sans Frontières la mort de konni mairie et préfecture on enda mide e wadude yilaru firta ko e himbe joddinaabe du der ciie do inde loktorobe no hebawde mun en
travers nos relais communautaires
nanne kawjere fille ko darto na wallaji ndaboji kanyo e hawjade dum do leydi Niger hiseke wiide kende yamde leydi ndi ko watti himbe ujunadi don e kemde sappo e go kay won ko cholera o nangi chapan jeddo e goddu kondan kanyo woni ko mayi nanne fawar jondu kon har fille ko darto hono to endan region mo doso himbe tawabe e wuro wetengo Kombo wana le département mo Gaya be bi kambe ben endan diyan ma dande be golder kambe jarto kambe gatto ko be gatto fu dum du konda no latni be on farjo farrati do fi nangugol nyaw cholera ngu endan dum latake sakula san yaade e jorojo wuro Kombo ngo endan biete do hima tonka o halani dum jati fadel alu
iwe ba funa wallahi hino sino sa
wallahi gomnati hilnaka e amin ko wadi kalumini himbe Kombo woyi wadugo cholera fa goto mayi der mabbe wi aka min kokke pompiji to minen nana fillam cholera o kay amma diyam mayi dan nimmin goni minen jara gam pompiji gala faga tiyoji pompiji di bittina jara bara mi hore am mi tefi lawol mi wattane pompi mi hebay diyan dan ko garda a wi wodde e majjan kanjan yani min gon minen jara kanjan do min defirta an kayni kero wuro go fu diyan mayo dan nawtortu wallahi noddoji an ni woni de ni forage min kebi na pompiji ko min kebi fu minen gidi sabi Allah be ballira min hediyam gam min keba gurnal lobban minen do gam diyan dan min nawtortu jam wala de majjan
bon hanya dai bani dai sino de
e petere wande noga ina yadnoga e jolleur out jamo en to ete barwa der region mo difa ko latidi konani so geji kewdi mayi der mudum hande de wakane mo kalte dum latne ke sakulla kanyu e jote yade himbe wurngo e koy mudum en yorno modu bukar latido kalodo fi ko darto hono barkeji ko himbe hani heba o wi hunno ko lati no wajibi sogedi en kokke kaborde hono jaltode sanne gam batterenude himbe tabto enda dum o halni bandi biteddo Mani Musa
sojoji nan da suka tahi suna aikin su
sojoji din ko jara to tittin kini keddi bawde mu en fu ko watta himbe cekan tarare ne adam en denaki yande didi jemma gombe be elden gari kiti sirede goddo kan wari halani di dar majjunno sojoji sappo e jeegom bar no wodi du labi e are denaku gom e gomnati wi'i wadan gara misali lana piroka honaka do ko yawi miden gidi gomnati durwa ka wara cekan tarare wenu chad hande dungu nokku diyam lawol wala nabi en hoya de lana ka hebake mintaje didi kee bombe be enden tayni bari denne komi el kan woni sogiji di enden gaddane are ko golla himbe are en dem ga hande ni dum andi no bombe be enden dawrirta fu den ko gara kipito nu
zani sike nan suna yakamu
nonni har fila ko narto hono windugol porporoji kanye e jo en porporoji dum du kondani hono horebe region mo tilaberi aade kedum dum wade e der leydi ndi enda fu illal jumaande won ko dum fudda dum du ciagal ko be njofani mo te enda jiro to yidi funder region mo tilaberi le nyaloma commune mo to enda tagazar wana le departement mo belle yara don enda be bi den warjo be kebi ko watto porporoji chapande jeegon ko be bindi kay jomira mudun em yorno faande de bo mer on enda haldo wita kana adamu mun kayla nani ko halani hasan mumuni bandimi
anaka hani irna lancement
nyande ko dum fudda o perfecture perfet noddi himbe cakantarare departement on fu o famtinibe nobe tokkira ko watta motoje mabbe e jilo do der pamtinol gol endan o wi'i jom moto fu foto bibbe nayo kan hani waddude amma wakkati ko min gari fuddude golle de endan dem min pami ko fotoji joyi himbe kani waddude don kay min kebidi lural sedda caka amin minen gollobe be endan e jom en motoje den dande be gari sai min biya be cioddo be jaabe gaddoa warde handen ni wada himbe la soy tatu be min gadani talkuru ko watta be bawo yilo dadi motoji mabbe lamba sa si moto on temburuji nay e fotoji joyi tan jameti golle den duno donno jaada fu no hiira dani amin kanni woni bibbe ko min tagazar be be durwa fadde alarba on endan yottaade tawi neddo mabbe fu tawraado moto hebi talkuru dum woni ko min gidi
borabe sin tinkar mo porabo donc vraiment woni denir ba
nonne to enan tawade kon nan ni hokkobe habaruji ko watta sappo enan jube regionji Niger fu je potto to enan gam batte watnede tindi e jande ko balde tati dum du kon nan ne watta ko tawe kambe ben enan ni be pama do fi ko darto denago eno be gedeto golle mabbe to rafi denago wodi studio kalangu kanyum woni ko wadi hono fawar jon dedo golle Aliyo Abdou kamon nila be jangina be nani ko halani bande min biyetedo Abdoulaye Aoussouk tawaton wakati mudu
il s'agit
comme en tout gni woni min beydena hokkobe habaruji be min goldidta andal do fi rafidena ko no hokko habaru wadirta golle mum deni fotti orgal sogeji nade ni fotti bandiji no jogi kabirde denne hokkobe habaruji be beydene andal do fi golleji mabbe di wawadu rene hore mum wakati rafidena ko beydol andal gal hokkobe habaruji be min goldidta kambe sappo e nayno dubbe der regionji leydi den fu amma no lasbi dun kan woni hano region urdo sadarma do fi denako kam himbe mon dudi to komin gidini hokkobe habaruji garbe to portal gal be pukkina hakkiloji mabbe ko watta dini be cottake der wuroji mabbe be gollida e ko be andina dum ko watta ni gollal gal wadano wodiri
so amelure
rewbe ka en du kondan gonno ngada golleji latnodi warbe hono ko resana dum dum wonno ko fawar jondi kondan biete madame Binyamin Fafi latido kanyum wonno jangina rewbe fa famana golle di yarto o andina en do endan dum wada kana to enda birnin gawle region mo doso gam batte ala rewbe di kondan ngada golleji mu en juude keba pouta keba di kondan kebe le majum nani ko halani fawar jom bandi min tawata na birnin gawre njawga Mamoudou
golle jungo no wa'i fu woppata neddo hana golle gorko tanno ba debbo no wawi wadi dun gollegi no don deni ada wawi di yonay jaha to neddo gon wadani misali an debbo ada wawi gado leci yonay jaha to gado leci wadani deni leci kese gon burtake ada wawi ewa ngadana horema gatta der suuduma de banta gon hiidum kando no waranni gadana himbe gara ekkito golle jungu tabe accir suka e mabbe ni der jaman o mo gonden saaro muyudo kam iyum bisoto ganno kuje no duudi to golle jungu ekkititti deni ada yaha to golle jungu a jotta ko olunni a hilnaka do e ko goddo gatta hakkillo ma goddo hokke na koja janandi
ta komile ni masam
nani yimobe leydi Niger ka indi kono jeeyi pototo enan doso ele nyalade endan gam batte Allah miccitaade yimobe mabbe maybe dum won Alaji Taya dernier gadeje garba loga dum du gam batte Allah faande miccitaade be mbura ben endan hawrtere mawne de yimobe leydi Niger dum wadobe hono musicaji noni kay won ko wadi dum Omar Issoufou horejo hawrine mabbe de no andina en do endan dum e sabi ko be gadi dum
Nous sommes venus aujourd'hui à Dosso.
Min gari do Dosso gam kujje tati. Arande ni min gari gam hollude teddungal gal min godan Alhaji Taya jimo anda do sanne do leydi Niger. Darnya gadeze jeyado Dosso den garba luga mo kandu no anda sanne der jimi e gollande ko watta fina tawaji meden gada sembe. Didabel mum ko waddi min kan woni wadande jimoobe yube de region yiji redu leydi Niger fu gari do anda hande e kintinoji. Undu gam beedude nyenyal ma nyame du demin garti min jara yesu ekintinoje de hawrini amin arandere den nyame min gadnode garki amin doso dodu gan sembin indi sigila amin on andan kan wadi do Niger boka himbe kan woni de ni ibe godi batu sai be nodde gimobe ballirabe amma li gimobe be andan no godi ko gada wala mo nangana be dundu
hegal
nonni to enda leydi Benin bibbe leydi men Niger jehi wadode fiti ko ete badminton pirto balli no enda ciagal majjundu ko be kebi e le ngagnal ko be ngadni enda ni famde fe sedde yerno horejo hono fedde wadode badminton leydi Niger haliri Abdoulaye Hassan Issoufou enen kettini yewter makko e Mouktar Hamadou.
Notre pays a participé déjà à l'Open.
Lady Maiden Yehi, Fijoji Lopen, Tom Benin, Fijoji Duno, Gade Teddy, Chaka Pelle Nyenyute, Lady Benin. Sukabe Umatore, be Gade Dupi Sapo e Jene, Ka Entawada Pelle. Wadobe Fijoji Idu, be Gade Dupi Sapo e Joy Ben, Gada Nama e Kintinoji. Fedde, Lede Kaloji Faransiri, Imbemu, Ka Entiri e Kintinoji. Hauti Dade Du, e Orgar Pelle, Lede Afrik Gadoji Fijoji Badminton. E Kintinoji Edu ni Baliri Sanne, e Nafibe Du, Bako Duni, Aran koybe gadane e kintinoje e balliribe e perodiri no fijoji di enna gonano gadirede lede mabbe e nodde kana gadirede minen deki du tammude amin sanne du pelle sukabe ummatore be gadade dubi sap jene e kebi du yehude leydi Chine lebbi didi to be jehi gam beedude andal e nyanyal
mabbe même né en Chine pendant 2 mois pour se former.
Hande ni chapantat leur out dum ko na hankedile duniya fu wadi hono batu ko watte do fi himbe dillobe no kujimu en fa majja dum duno wada ujunaji ujunaji hono galleji ko natto no filo himbe mudum be heppa yidde be gam batte ko dillintabe ko duudi fu konoji kany e faane tamperiji goddi CICR kam wono fedele duniya fa bato ndaro fa bede be kali hala majju be bi hunno ko lati no wajibi tawe hono gomnati di en daro himbe be jite fa woda dum wonno ko Leila Edwi be wonno famina do endan Mouktar Hamadou bandimin kanjum won yewtal men pendino.
On a décidé de
Waranja lewru ut nyalano ittanane der leede duniyaru himbe dillobe be andanaka futo tawa gollawol wadi menen ngada tindinoje do fi bondo o deni ewama fi non wonno beedo wakati fu wadi pelle leede duniyaru lasibi joddini nyalane ittanane himbe be andanaka futo be tawa gam fedde nations uni no wondi jote mun do fi bondo o deni ewama wobbe no tilsinteno wobbe do muyde berde mabbe watta be dilla be andana ko be tawa denne minen kay min ko jan dun ni hano fimo neddo muyana ko fi himbe dillo wobbe leede janande na bonon daji der wuroji mabbe na fi rafi dina ko waddata fa be accha wuroji mabbe do sadar magi di wadi min ko jiniya wadango himbe tindinoji min pantina himbe neddo goto de andana ka koreji mun no wonno filo joomu
une famille qui est à sa recherche.
Moi en goni limtetebe hano dillo wambe be andana ka futu tawte handen.
Officiellement il n'y a pas de
wala no dum wawta tindini neddo dilludo mo andanaka amma kullo ko watta neddo lato neddo mo andanaka no heewi no dermun neddo no wawa lasi biede der himbe dillo wambe leede mu en be andanaka futu tawa na der fi bonon daji ko watta neddo dilla acca wuro mu na kunu na fi golleji hirnyereji ko watte der wuroji mabbe neddo fu mo andanaka to tawa no wodi der koreji jomun garoto amin andinamin no fi on wontiri to wakati on don min tafan habaru jomun to jadira e makko mo be dillidi na himbe andube e dillol makko gon do inde min gaddo be balla min gadan bawda min fu ko hana sadarma gon heba ko watta jomun hite
cette recherche si c'était la famille
do lady Niger golle de CICR woni no waɗa har ko darta filla himɓe ɓe.
Golleeji ɗi CICR wonno waɗa no ɗuuɗi, minen tefa balla to hooreeɓe ngam miccintingoɓe ɓe faama teddirka ko woni dow maɓɓe, tefa faama dow to neɗɗo mo andanaaka habaru mum heɓe joomum hiite. Ngam woɓɓe maayi ɓalli maɓɓe yiitaaka, woɓɓe gonndo ɓe maayi faa waranden jooni himɓe mum'en no heɓ tefude.
Eɗo ɗum ko habaru mum e Fulfulde Tilly hannde. Sey wi assalamu aleykum, mbaalen to jam waali.